I know life is hard, a life is hard, a life. Hey,
I am reckless.
When I struggle for so long, everything goes wrong. Hold on and be strong. Eyo tembea ujone dunia imebeba mengi, tamaa so kizazi mzazi wivo. Kila siku tuko mtaani, so good life hatupendi. Sina mina kaswe zagi kwenye breeze. Stay true, be real, dema nita still with me. Tena jua nge kwa nani kamziki usinge kwa deal. I'm ill, life isha nipoteze aga kill. Kwanu naibu anagombana kwa tu kill aga kill. Ni hame kizana jitahidi na siwezi. Siku inapokwisha na shukuru kwa mwenyezi. Umri ungechagua ngesema hapa siongezi. Majukumu yanakuwa na pungu za unya. Asante Mungu huyu mtoto sometimes na choka feeling. Listen in the season up and kuta nime chilling. Na nipa mapenzi hata kama sina shilling. It's my time na nimechoka kusubiri.
Even though life is harder, life is harder life. Please cut it sama, sama, sama. Siku moja nkapata. Yani siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda nja.
Yo, from Nevada to the top, came from the wrong way. Kila siku labda kesho na kesho haitokei. Kila kitu unachopanga mwisho siku kielekei. Paka unaisi labda kwako Mungu jeka berei. Sali sala zote na dua ushamaliza. Chai kaya mbali we siku ya mijiza. Kwanza kaya mwisho wa mwisho akaya mbele. Jana sembe leo sembe jilani na peta. Matatizo yana jana na jana haujatatua. Age yako ni kijana la mwili umepiga. Nyumbani kwenu wendo mlezi na ulipasa kulelewa. Kwa mekabizi wa jezi na mchezo haujawelewa. No matter wapi unakwenda, they are all up to you. Wanatazama maisha yako and everything you do. But watch your back, whatever you're going through. Be strong, homie, there's a day for you too.
Even though life is harder, life is harder life. Please cut it sama, sama, sama. Siku moja nkapata. Yani siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda nja.
Hii mwanangu imemtokea. Ye ni innocent man na nozea segerea. Jembe lake litumiki kagita la babu. Familia yake imemisi na inawisha ngetokea. Alikuwa analipa bill, mewachanganya kill. Sometime wana kipigika maskana na let a deal. We miss you nigga, love for you nigga. No matter where you were, I got your back my nigga. Wish ungekuwa hapa na mzika rafa na joo. Machizi kibao mtani salum na big pole. Wana lipiga mchongo kote wanafaa bozire pra pra. Ndo wana kauza roll. Yo, but life still goes on. Tane kuna deal na rose yuko mkonon. Niggas wanna die kila bada nusu saa. Na mademo kendo yana zane watake tuza.
Even though life is harder, life is harder life. Please cut it sama, sama, sama. Siku moja nkapata. Yani siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda nja. Please cut it sama.
Siku moja nitapata.